I look good, DJ, now I suffer.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Nako stocks, fine, walai mama. Hizo matais zinafanya na pagawa. Koko na mtu basi aekela wa mam. Superman ibamba leo napita na ye walai. Nako stocks, fine, walai mama. Hizo matais zinafanya na pagawa. Koko na mtu basi aekela wa mam. Superman ibamba leo napita na ye walai. Chuku na vile tunamash. Ako na same vibe, vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind, Johnny kikuita mine. Tunamash, ako na same vibe, vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind, Johnny kikuita mine. Chegi beauty me lie kwa macho ya the beholder. Goshodo sini tena dina feel kukagoda. Breed ni rare kupata kayo tangoja. Nyuma mekari denda minta jati bulldozer. Natokia kwa kesi juu ikanta kakosa. Naka surprise ni mekashikia fosa. Mzupa nafanya dina za kuimba kulosa. Nadigi the pump, madia na nita sosa. Same vibe, vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind, Johnny kikuita mine. Chukuna vile tunamash. Akona same vibe, vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind, Johnny kikuita mine. Check it. Goshodo wangu princess. Kucha kwa daddy ni kuonyeshe the inches. Ni kupigishe nduru mausiku kaa cricket. Show ni ya free, usisumbuke na ticket. Ati na mgoza tena, tena na tena. My high note sauti tamu ya tena. U baby gala nafanya tena na hema. Mafans wanadai godisi urudi tena. Badalan, badalan mos. Na kama jere baby mina benda ukipos. Badalan, badalan mos. Kolabono mavis na tukona like a boss. Badadan, badadan mos. Na kama jere baby mina benda ukipos. Badadan, badadan mos. Kolabono mavis na tukona like a boss. Juko koni medata, data, 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 baby. Nili na kuhata, hata, 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 baby. Kwa koni medata, data, data, kile tanda ichapa, chapa, daily. Ako na same vibe, vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind, Johnny kikuita mine. Chukuna vile tunamash. Ako na same vibe, vako zetu zina rhyme. Super kona aura inafanya na kadai. Baby would you mind, Johnny kikuita mine.